Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Here's another one. Here's another one.
Mwanzo nilivyomona nilijua nimepata, nimepata. Kumbe sivyo mwenzenu, nimepatwa, nimepatwa. Nalia peke, ubishi wangu tatizo. Mana niliambiwa Dar es Salaam imejaa matapeli. Baada ya kuuza mirathi ya mama, nikaona nije Dar es Salaam. Ile tu kuingia nikampata kimwana, nikajua napendwa, kumbe nandanganya. Leo kaniacha solemba,
nalia peke yangu,
na kanikomba kila kitu. Nikazidisha kumwamini, nikamwamini mchumba. Hela zangu nilikuficha akajua, mda mwingine na mtuma kuchukua. Kumbe ananiwinda tu, ili aje anilize. Tulipanga tununue nyumba, siku ya jana nikatoka kwenda tafuta madalali, kurudi mpenzi na ikasepa. Pesa zangu kaniacha mahututi, sijui hatima yangu.